إسرائيل ayaa ku dhawaaqday inay gacanta ku hayso xadka Gaza iyadoo ay sii wado duqeymaha ay ku hayso kaabayaasha dhaqaale ee Hamas ee Gaza. Arintan ayaa timid kadib weeraro aan hore loo arag oo ay geysteen kooxda Filistiniyiinta, inkastoo ay ku hanjabeen inay dili doonaan la haystayaasha. Magaalada Washington, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku wajahan Israel si uu u muujiyo midnimo. Diblomaasiga sare ayaa la hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee gobolka, iyadoo mid ka mid ah arrimaha diblomaasiyadeed ay tahay in laga hortago rabshadaha ku sii fidaya qaybo kale oo ka tirsan Bariga Dhexe. Matthew Miller waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda.
Xogeye
Blinken wuxuu u safri doonaa Israel maalmaha soo socda si uu si toos ah ugala hadlo saaxiibadeenna Israel xaaladda meesha ka jirta iyo sidii aan ku sii wadi karno sida ugu wanaagsan taageerada dagaalka ay kula jiraan argagixisada soo qaaday weerarada argagaxa leh. Taageerada aan siinayno Israel waa mid aan leexleexad lahayn. Saraakiisha Mareykanka ayaa ballan qaaday in Mareykanku uu ka taageeri doono dadaalada lagu doonayo in lagu soo daayo la haystayaal la qafaashay intii uu socday weerarka Xamaas. Muwaadiniin Mareykana ayaa ka mid ah maxaabiista. Matthew Miller ayaa mar kale ka hadlay.
There are a number of countries who have the ability to deliver messages to Hamas, and we have made clear to those countries that they should urge.
Waxa jira tiro dalal ah oo awood u leh inay fariimaha u gudbiyaan Hamas. Waxaanan u cadeynay dalalkaasi inay Hamas ku booriyaan inay si degdeg ah u sii daayaan dhammaan la haystayaasha. Iyadoo Israel ay muujisay inaysan doonin in wax hakad ah lagu sameeyo dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis lagu caadiyeynayo xiriirka labada dal ee Sacuudiga iyo Israel, haddana weeraradii Xamaas ee dhowaan dhacay ayaa adkeeyay dadaalada diblomaasiyadda heshiiskan sida ay falanqeeyayaashu sheegayaan. Seth Jones waa ku-xigeenka sare ee xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah.
The current outbreak of war will likely set that.
Dagaalka hadda qarxay waxay u badan tahay inuu dib u dhigo arrintaasi. Oo ay ku jiraan dib u dhigidda waqtiyo, micnaheedu ma aha in caadiyeynta xiriirka uu baaba'ay, laakiin waxaan filayaa in hadda diiradda la saarayo dhinacyada kala duwan ee dagaalka laftiisa iyo gargaarka Israel. Mareykanka ayaa sheegay in raadinta heshiiska diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Israel iyo Sacuudiga uusan bedeli karaynin xal laba dowladood oo wax lagu qabanayo baahiyaha shacabka Filistiin. Laakiin haddana Xamaas waxa uu ku tilmaamay inaysan matalin rabitaanka sharciga ee dadka reer Filistiin ah inay helaan, buu yidhi, dal madax bannaan oo Filistiiniyiintu ay leeyihiin.